echi sacho saba lero nunga mye mubye nakola mfunemu omukisa aba balabe basasande tobaganya kugolokoka saba neko bakume tusisinkane ne mirembe luno luna kulukete mukama chibadde echi sacho saba lero nunga mye mubye nakola aba balabe basasande tobaganya kugolokoka saba neko bakume tusisinkane ne mirembe mukama nsimbude ngangendo kukola nsabye ngende nawe lwenda ofuna omukisa emirimu gyemikono jange kuwese chitiwa elane mumanyuka nzireyo na kavera luno luna kulukete mukama chibate chisacho saba nero nunga mye mubye nakola mfunemu omukisa aba balabe basasande tobaganya kugolokoka saba neko bakume sisinkane ne mirembe luno luna kulukete mukama chibadde chisacho saba lero nunga mye mubye nakola mfunemu omukisa aba balabe basasande tobaganya kugolokoka saba neko bakume tusisinkane ne mirembe mukama nkimanyi nti bw'otokuuma kibuga tewaba mirembe nsaba olamula obuufu bwange abammanja bangi ne b'emmanja bangi nsaba bansasule leero nsasule nanga bammanja chisacho musaba lero nunga mye mubye nakola mfunemu omukisa abalabe basasande tobaganya kugolokoka saba neko bakume tusisinkane ne mirembe
obakulu yange atukulabe wange yani
chibadde chisacho musaba lero nunga mye mubye nakola
abalabe basasande
tobaganya saba neko bakume tusisinkane ne mirembe.